Janiringira konza hagarari mbere nasomiza bafite nabwo banamba nani kimwaro ya zamuhangara mu maso mutumbire icyo gihe sinzaboro zwanu mubabaro ahubwo zicwa n'umunezero gusa gusa icyo ni Tikumu tima wange ngumbu ye kuzabayo Oya ndeka wa mubiri we ndeka wa siwe Wadayimoni namwe kandi munyihorere Namara maje kugenda sinzabagarukira Ukundi Baba shwe nawe mugenzi usigayeyo Baba shwe nawe mugenzi usigayeyo Kanda samba gira ibibyibushe Asamano kumbuto yumuzabibu Kanda sasukira Ya vino shayo mukami bie Zala namba ye kudafa mungambaro Detsa sanyambi kikambargi sahabu Jururi zanyurwa azanamba gizayo Doru unyamaku Kawasiwe Wadayimoni namyeka Ni mungi horere Namara maje kugena Sinza wakaruchira Okundi Baba shwe nawe mugenzi usigayeyo Baba shwe nawe mugenzi Yewe warupfuwe Usa sigara mishi Yewe wabufutiwe Usa sigara mishi Yewe wanejenyewe Usa sigara mishi Yewe wamarirawe Usa sigara mishi Yewe wabukumbawe Usa sigara mishi Nawe mariribyawe Bizaba bishize Nawe mariribyawe Kandi munyihorere Namara maje kugenda Sinzabagarukira Ukundi Mbabajwe nawe mugenzi Usigayeyo Niyo mpamvu we tuzigumira Muri Tuzigumira Tuzigumira Ashobora kudutererana Ashobora kudukoza isoni Ashobora kudukura amaboko Niyo mpamvu we tuzigumira amore